VOA kun radio sagale americati radio sagale america utata kabega jumaatat galgala ke sa salama walakka jal kabega sa sarit meter bandi kula sagal digdemishani sodomi tokorat washington dc ra kadabars saganta fan romo amma jal kaba fagof dioda radio satellite nail satif internet in kanen saganta genyor do fajir tan dagge foto ta genya jalla ta mawakka moltan wita ta sadasa digdemi saddet barakum la maf kudaja akalakop ethiopia timo sadasa kudasagal barakum la maf sagal kesume sankestan rani na modanditi
kanodu dubisu antu jube horati matan odu lamiwon cuba kandu ambokotan hogana sanero eraf kabaja qaban mulisa jiran
kad engada duan bokotan ogana kuba durani fidel castro lalchi sudan yadawan addadatu adunya rada ga hamajira hoduda boda ballinan itidebina bakaton romo betokof shantamatan ka sababana genyaf jedamani yemenira gara jibuti gesaman amme sejiru kanaratti qopya daqamna balan chama bulchi sananno somale nanno afar oromia gamakibba nanno le ummato takibba kessa omo kibba akkami da dakkabsi sajiru kadubatan commissioner ogano hoji kan irina bala biyole sa ethiopia debie rofikennu chala ittisafi anqisu yaddot fule fanne jirajeru hoduda boda ballina nitidebina kannenif kabrodaf agatumro saganta kenyat nuwalin turajena daggefato ta kenya ammo durtu jube
lammiwon cuba har abakka waltaji warraqsa havana tolgaudan kabaja fidel castro qaban naibsan yero gaddaf nagadamu hoggana warraqsa odolatif heddu jaldatanif geggesam jalqabani jiran tajajli yadanno sane har agana mabari ergayro digdami tokku kwasi kabaja sanif dukai magala santiago bakkasan baradi bakudo sagalif shantami sadi warraqsa cuba itjalqabani tidagame boda kan umrin wogga sagaltama yeroo dheeraaf dhukkubsataa erga turanii booda jimaata darbe du'aan boqotan. Ittaanaa dura ta'an komishina gamtaa Afrikaa kiyubaaf hoogganaa shee du'aan boqotan Fidel Castroon seenaa ammayyaa Afrikaaf gumaachaniiru jedhan. Erastas Moencha akka jedhanitti kiyubaan Afrikaa waliin hojjechuu kan jalqabde ennaa ardittiin michoota murtaa'oo qabdu turte. Moenchaan akka jedhanitti ennaa gara Afrikaa dhufanitti Kaastroon waanuma dubbatan jiraataa turan jedhan. Dursinee maatii isaanii mootummaaf uummata kiyubaaf gadda nutti dhaga'ame ibsuu feena. Seenaa Afrikaas ta'e kan kiyubaa Kaastroo malee barreessuun hin danda'amu jedhan. Kiyubaan karaa Kaastroo Afrikaadhaaf qabeenyaa loltoota gumaachiteetti. Loltoota waraanaa leenjisuudhaan Afrikaan walabummaashee akka gonfattullee gargaartee jirti jedhan bulchiinsa Kaastroo jala ka turte kiyubaan misooma Afrikaa waliin hidhata cimaa qabdi jedhaniiru kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Itoophiyaa ishee hongeef saaxilamte keessatti hojiin itti fuulleffatamuu qaba hawaasa balaa dura dhaabbachuu danda'u uumuu akka ta'e koomishinarri hojii balaa biyyoolessa gad xiqqeessuu beeksaniiru. Gama kanaan hojiin hojjetame gahaa mitii jedhan. Mootummaan wabii nyaataa mirkaneessuuf waggaa waggaatti qarshii biliyoona lama kan ramadu ta'ullee beeksisaniiru. Dhibeen garaayaa saariifachiisaan naannoo Somaaliyaa keessatti uumames to'annaa ala kaba'e miti jedhan gabaasa mallaskaachuu ammaa namoota dhiyeessa.
Waggoota shantamman dabran kana keessatti akkanatti Itoophiyaa mudatee hin beeku ka jedhame caama kanarraa kan ka'e waggaa dabre baatii muddee keessa lakkoobsi lammiiwwan biyyattii gargaarsa nyaataa barbaadanii miliyoona 10 qabxii 2 dhaqqabee ture. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhuma bara dabreerra jechuun baatii agayyaa keessa immoo lakkoofsi gargaaramtootaa miliyoona 9 qabxii 7 ga'uusaa mootummaa qaamota tokkummaa mootummoota adda addaaf qaamota kabiroorraa gurmuun hundeessame qorannaa geggeessarraa beekamuusaa koomishinarri koomishan hoogganaa hojii kan hirrina balaa biyyoolessaa obbo Mitukuu Kaasaa gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif ibsanii jiran. Jalqaba torban dabreerra waajirri gargaarsa qindeessa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa OCHAan gabaasaa baaseen lakkoofsuma kana kan inni beeksise. Gurmuun gamaaggamtoota hundammate yeroo ammaa bulchiisa naannoo 9 gandeelee irraan deebi'a godinaalee 54 aanaalee 246tti bobba'uusaa ka dubbatan obbo Mitukuu Kaasaa ba'iin gamaaggama kanaa gara xumura baatii kanaa jechuun baatii muddeetti akka ifatti beeksisamu dubbatanii jiran. lakkoobsi namoota gargaaramanii akka ol ba'ee takkammoo kan gad bu'u ta'uyyuu biyyattiin balaa caamaa kanarraa afuu hin dandeenye ka jedhan obbo Mitikuu Kaasaa rakkoo kanaaf deebiin yeroof kennamu akka ga'an ta'in akka furmaatallee hin ta'in dubbatanii jiran.
Itoophiyaa haalaati joogiraafiyaa akkamamata akkaayyaa ladin qadagaa tagaalaaci.
Itoophiyaan teessuma lafaa yookaan immoo ji'oogiraafii isheerraa kan ka'e biyya caamaaf saaxilamte seenaan keenya kan agarsiisa. Kanaaf balaa caamaa waan akka idileetti mul'atu ta'aa jira jechuun ni danda'ama. Dubbiin guddaan yeroo balaan uumamu deebii kennuutti fuuleffachuutu hin taane akkamitti hawaasa balaa sanaan hin miidhamne akkamitti biyya balaa sanaan hin miidhamne uumuu dandeenya ka jedhu. Kanaaf yeroo ammaa hir'isuu yaaddoo balaatti fuuleffanne hojjetaa jirra. Fakkeenyaaf jallisii yookaan immoo masnoo babal'isuu barbaachisaa. Gara biraatiin immoo eegumsi biyyoof bishaanii bal'inaan hojjetamuu qaba. Hojiin guddaan ofirraa ittisuudhaaf ofirraa salphisuutti fuuleffachuu qabaa jedhu obbo Mitikuun. Yeroo ammaa bulchiisa Somaalee akkasumas naannolee gammoojjii kibba ba'aa fi kibbaa keessatti balaa caamaa uumameef deebiin yeroo fi kan itti kennamaa jiru ta'us dubbatanii jiran. Naannolee kanaaf furmaata waaraa barbaaduudhaaf kan hojiin hojjetamaa jiru ta'ullee dubbatu. Naannolee horsiisee bulaa fakkeenyaaf Oromiyaa gama kibbaa akka Gujiifaa, bulchiisa Somaalee zoonilee mara, bulchiisa Affaariif Oomoo kibbaa keessatti misoomni bishaanii kan itti fuuleffate ta'uu dubbatanii jiran. Hojiin kun gaadhaa yoo jedhame garuu ga'aa mitii jedhu. Dhukkubni atet jedhamuudhaan waamamu ka teessisuuf haqqisiisu immoo Somaalee keessatti uumamu isaa dubbatanii kanas gama oguma fayyaatiin itti bobba'uudhaan to'achuu hin danda'amee jira jedhanii jiru.
Caasaan televiziyoona isaa torban darbe akka gabaasetti garee Gimboot torbaa keessatti ajajaa waraanaa olaanoo ka turan ajajaan kumaa masaafinta gaabuu lola Gondar kaabaa keessatti gaggeeffameen harka kennachuu mannaa of galaafatan jedhee jira. Kunis erga loltoonni isaanii humnoota mootummaan marfamanii boodaa jedheera. Shaaraqaa masaafinta gaabuu waraana eehaa deegganii Awurooppaa Luxemburg keessa jiraataa turan. Dubbii himaaf itti gaafatamaan dhimma dhaabaa Gimboot torbaa mangistuu Walda Sillaasee hoogganaan waraanaa sun of galaafatan innaa jedhan dubbiimaa mootummaa Itoophiyaa obbo Nagarii Leencoo garuu ibsa mootummaa ba'e kan Birhaanuu Naggaan hoogganamu garee Gimboot torbaa jeeqama biyyattii keessatti gaggeessametti fayyadamuudhaan karaa Tigraay dhiyaaloyee seenuuf utuu yaalu uummata zoonii sanaaf milishootaan to'annaa jala oolan jedhan kanneen lo'anii seenan 113 keessaa 15 innaa ajjeefaman 73 booji'amaniiru jedhan. Marsaa lamaan kanneen seenan humnoonni badiisaa tokko ajajaa kumaa masaafanta gaabu kaan immoo Dastaawu Tagaanyiin hoogganamaa jedha ibsi mootummaa ba'e. Somaaliyaa waaltaa keessatti milishoonni deeggartoota mootummaaf Al-Shabaab gidduutti wal waraansa cimaa gaggeeffameen yoo xiqqaate loltoonni Al-Shabaab 26 fi siiviloonni 3 du'uu isaanii aangawoonni mootummaa naannoo beeksisanii jiran. Ministeera kutaa Somaaliyaa kan Galmduug Usmaan Isaanuur ibsa kennaniin hidhattoonni garee Al-Shabaab siiviloota hacuuccaa isaanii jalaa ba'uuf meeshaa qabachuun itti duulan irratti haleellaa oofan kanneen du'anitti dabaluudhaan siiviloonni jaamadaaniiru jedhu. Dilbata kaleessaa galgala naannoon sun sabaa himaa alaaf cufataa waan tureef haala isaa madda walabaarraa qulqulleeffachuun hin danda'amne. Bulchiinsi Obaamaa haleellaa garee Al-Shabaab irratti geggeessuuf kan isaa kenname aboo seeraa babal'ifatee jira. Niiwoorki Taayimz aangawa Yuunaayitid Isteets gameessa tokko maqaa dha'uun har'a akka gabaasetti bulchiinsichi Koongirasiin Ameerikaa haleellaa fulbaana 11 kan bara 2001 kanneen qindeessan irratti tarkaanfiin waraanaa akka fudhatamu kan eeyame keessatti Al-Shabaabiin dabalee jira. Sochiin kun jedha Niiwoorki Taayimz xiinxaltoonni imaammataa alaaf kaseera hangi tokko bulchiinsichi duula farra shoroor keessummaa babal'ise biyya Afgaanistaanitti fagoo taate keessatti geggeessa jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadheen gadda du'an boqotan pirezidaantii Kuubaa duraanii Fidel Kaastiroo namoonni addunyaarraa adda addaatti ilaaluudhaan ibsa kennaa jiru. Garii jabeenya isaanii faarsan kaan abbaa irree ta'uu isaanii dubbatan. Hoogganoonni Ameerikaas waa'ee isaaniif biyya isaanii irratti yaada wal falmisiisu qaban. ሶራን ገባስቶት አደዳራ ገባሳሌ ወሊት ቀበቅ እንደ ሱዳን ኤሳጅራ ኩኖት
አከሞልተን ካን ኩባ ሲ ኩባ ኖ ኩብራ ሊብሬ የቻፋርስ ኡመት ኩባ ተከን ወልት ባይቴኒ ያዶ ገራሳይ መት ኩባኒ ቢይቲት ቆኒ ገርበ ጅዱ ቁባትቱኒኒ ነምህዱ ኬስ ጅራታ ቢይተን ኬሳ ተም ነምህዱ ቱቦውጅራ ቢይቲቱኒኒ ነምጀባ ዳብዲ አላባን ገድቡዌ መነኛ ታዱጋቲ ከፈርሶሌ ጩፈኒ ጉያ ሰገል ገዱት ጅራኒ ቦውጅረንለ ነምኩኒኒ ገን ሸንታማጫላ ቢይተና ቡልቻባይ ነሚያን ቦውጅረኒፍኩን ገን ሰዴቲን ዱረት ጃሩማፊ ወኒ ዱሪ ኢባ ኢትታይካኒ ተማቴቲኒ ውጂዲ ሴጀዴ ኦቦሌሲሳት ውጂደበርስ ፕሬዚዳንቱም ማጀቹ ነሚ ውጂት ከነንኩኒ ነምገን ሰዴተሚ ሸኒት ኩባን ቢይዲቆ አካ ሄነበርኩም ለማፍ ኩዳን ይሰዲ ገን ሰዲ እንዱረቲ ኡማት ሚሊዮን ኩዳን ይቶኮቲ ኩማ ድብ ሰዲ ቀባቱ አዱኛ ወለንቀቴ ኮባጅራቲ ፕሬዚዳንቱ ሚሲቲ በርሄዱ ቡልቻባይ ኩባኒ ቢያካ ጀባና ሶሻሊስቲት አዱኛን ብሪያት ከሰጠመለ ቡሉጅርቱ ነሚ ጀባኒ ሲን ዳብደ ፊደል አልሃንድሮ ካስትሮ ሩዝ ጀደን ዮካናሞ ፊደል ካስትሮት ጉያደን ገዳ ገንሳ ሰገልተማ ትሉቡዳበ ፈያ ዳቤቲል ጉዶ ዲዘ ሰኒል ለነማቲኒም ለፍቲ ሰቲ ኮንቱኒ ናኖ ገርባ ካሪቢያን ከሰት ዲያት ለፍማንስ አዳዲት አፋን ገርባ ቁበት ቢይተምቦ ሲጋራ አዱኛ ከሰት ጉዶ በካም ቀባቹም በከምቱ ሲርባፍ ዳንሲን ሳልሳ ዋን ኩባን በካን ከሰቶክ ማኪና በርኩም ለማፍ ማኪና በርኩም ቶኮ ድብ ሰገሊፍ ሸንታ ማከ ሶጀተኒ ካራቴሶ ሞቱማ እሲ ሀባና ራንዳበን ካስትሮም ቢይተና ቡልቺን ሰዱኛቲን ወለንቀቴ ኮባ ቡልቻ ባይኮንኔ ጂማቴ ዳብሩ ልቡደብ ዱፊ ደልታና ኡቡሌሲሳ እኒ ፕሬዝዳንቴ ቶልቼ ፍለት ራውል ካስትሮቲ አካን ጀሌ አፋን ስፓኒሽ ንዱበት
ዲጎ ፑብሎ ደ ኩባ ኮን ፕሮፉንዶ ዶሎር ኮምፓሬስኮ ፓር ኢንፎርማር አ ኑስትሮ ፑብሎ
አካን ጀሌ ሃሪዮቲቴን አሜሪካ ሀገዱኛ ኬስ ጅርተን ጉዳን ቀብሶ ኡመት ኬና ማትኩበ ፊደል ካስትሮ ሩዝ ያዱይ ሬፊሳ ኩማዳ ተና ትጋፍ ንዱይ ቦሪያ በራ ቃንጉበን አማለኩም ዱሪሞና ይነሙ ሞናጀት ዱይሳታና ወሪ ቡልቺንሲሳ በቀቴ ቡልቺንሲሳ ፋርሱ አፋና ከካቲኒም አኩም ሬፉጀን ዶቲቱኒኒ ተኮገመቹ ተኮገድ ኩባ ኩባ ኩባኖ ኩባ ሊብሬጀርካን ነምዋንገራሳዱበት ወሪ ዱሪ ንብያ በቀቺ ሱኩሚ ሄዱን አኩም ዱይሳ ዳጋየኒ ከሱመቱ አሜሪካ ማጋለ ማያሚ ትባፈቴቲኒ በግሃማናር ክሲቢላ ከዲግ ነማት ኡትካን ኑራሉ ቡዳ በጀዴቲኒ ካንገመቹን ዱበታ ፊደል ካስትሮ ኩኒኒ ወርድስ ጃለቱ ጀባዲባን እንጂጅር ከብይ ኦርማ ጀበየሰ ቢዩ ፍትሴኑ ዶው ቡልቾታ ሄዱ ፍራዶው ወርድስ ጅቡአሞ ነመበዳ ሀርክ ዲጋት ኤልማ ናምኩም ሄዱ ጅሬን ረበለስ ሚሊዮን ሄዱ በቀቺስ ቢያባሰለ ማቴዶ አለንቅስ ቢይታን በቀቺሴቲኒ ኡፊያሞ ቢያፍቲ ኮባት ቡልቻባይ ናምካና አክቡልቾቲ ጀዳኒቲ በሳስቶታ ሞቱማ ፌደራል አሜሪካ ሲአይ ዳበለ ሄዱ ትጄስ ኡፍደደብ ማሮ ዲብ ጀሃፍ ሶዶሚ ሰደይቲ አክቡልቾቲ ጀዳኒቲ ዋንኒ ዱግኬስ ሲጋዳኒ ዱትኬስ ሃሮቢሳንኒ ዳካቱኬስ ከሚካሎካን ሀዳ ቡሳኒ ጄስ ኡፍት ገማን እንደደበን ሱንጩፍቲኑ ማፍቴ አኩምታቴፉ ገን ሰገልተማ ትሩቡደብ አሜሪካለን ኩባተና ኮባት ቀብደ ኡፊት ሲኑ ዲደ አዱኛ ለ ወላንቅፍተ ገን ሸንታማጩ ወላገተን ቡልቼንሲ ኦባማ አኩመታው ታየ ወኒ ደበርቲያ ዩደበርቲ ጀዴቲኒ ኤጊ ፊደል ካስትሮ ኢትጋፋታ ሞቦሌሲሳ ከነ ራውል ካስትሮ ቴጊ ከነን ዱበቲ አርክ ወልፉና ጀዳኔቲኒ አሜሪካ ፊ ኩባን ዲቃቱለ አሜሪካቲ አሜሪካፍ ኩባኒ ሀሪዩማ ጀበይፈተን ካስትሮን ናምቢየ ገመሙዲ ለፋ ገምዲያት እንጅራተኒ ቡልቼን ሶሻሊስቲ ጀለት ቡልች ኸቀራት በርኩም ተቆፍ ድብ ሰገሊፍ ሸንታሚ ሰገሊ ከሳ ሞቱማ በረ ፉልጌኖ ባቲስታ ጀዳኔ ራገር ገልቼ ኡፊት ዳብር ካስትሮን በርኩም ተቆፍ ድብ ሰገሊፍ ሸንታሚ ሰገሊ ከሳ ሀገ በርኩም ተቆፍ ድብ ሰገሊፍ ቶርባታ ሚጃ ከሳ ሙሜ ሚኒስተር ቢይሳ ታይት ነው ጀቸ ባይ ኤ ጌሞ በርኩም ተቆፍ ድብ ሰገሊፍ ቶርባታ ሚጃ ሀት ያግ በርኩም ለማ ድብ ሰደቲ ገን ጀሃን ገን ሰደቲ እንዱለተቹ ፕሬዝዳንት ታይ ወጀቻ ባይ በር ሁጂ ኡፊ ፍጣና ነው ቦሌጂ ሳ ደበርስ አክኒ ትጋ ፈታማ ፓርቲ ሳ ታይ ወጀቻ ባይ ለንም በከን ፓርቲን ቶክቲ ባረ ሄዱ ካንጩፍ ቢይሱን ቡልቻ ባት ወርሻፊ ዳልዳላ ቢይከስ ጅሩጩፍቲንዩ አከጀባን ሶሻሊስቲቲ ከመቱማት አሜሪካን ባርኩም ለማፍ ኩዳኒ ሸኒ ገን ደብርከስ ጀቹ ሀሪዩማ ኩባ ወሊን ቀብዱ ዋን ደበሪያ ወሊብር ደበሬ ጀቴቲኒ ወልትዳንዱ ጀልቀበን Tatulle wanduri suni adabdeen wanduri tiin adabde daldala fi maallaqa hagi cufa lakkifne fammalle. Obamaan prezidanti Amerika ganni shantama ke isatti kubat imaltu dak kakaraati. Wan Fidel Castro du'enin lakdansa diidesanille hindubban. Omtaate fuyu addunyan tanirat wane duje chujert. Akku maadaf amanti isaanitti reef isa guyyareen gadda guban. Daara reef hafemmo barkum kilometri kum tokkof libbe tokkof diddami jaha. Kara gul ummatillen kara da tu bahetinin simata la fiduri yenni gafu qabso kees dabre isafi miloti isa magal havana teso motumma kubajechu garren sierra mastera jadane jal qabani hakeso motumma kana er bahanetine namillen bay simata achi gesane titawalan darare fisasunene amanta mudde afur guya jahandu batetu bi gama kibbe baha awal nanno santa efgenya jadane titawalan akum refu legendne America fi Kuban ganne shantama keesat walidda andanitun bekane. Egi loli walana abateti nammo propaganda afaniti wallolu jal kabanin duballetti waltida andanin bekane. Obama ngaf ganne dabrikeis embasi America Kubat banane hakkani jed.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas.
Harcha dubbi propaganda afanin walad anita haft awalu fasduf. Har kariyumma ummat Kuba dirir fachuf dufejer President Obama. Bulchinsa Amerika haray dufu jirkunini. Bulchinsi Donald Trump echu hariyumma Amerika kaf Kuba walinkaban jijiru fadanda. Trump gafa dorgomu. Kubani wan isi irra egan tolchuba annan hariyumma tanin jijirajan.
Those demands will include religious and political freedom for the Cuban people.
Waltinu saan irrafeenu akka walabumma amantitif siyaasa biyisuni jijjirani nami siyaasa leen akka fedetti waanfere dubbachu dandahu jeda. Taatulle akka ma jirukanatti bulchensi kuba waan akka male jijjirwaan kabun fakkaatu. Siyaasa nami siyaasa leen tanum jeda. Nabi kuba kume hiddutti bulchensi motumma Fidel Castro bakateetin aljira. Jarikuni doti Fidel tunini egere biyiteen naatiifi gammachuun aknulaalu nu tolchiti jedha. Jose Sanchez warra bulchiinsa Kuba baqate aljiru keessa tokko.
Bad dictator that had Cuba under oppression and repression for almost 6 years.
Bulchiinsa hama ganna jaatama caala ummata Kuba harkat deebifateetin jiraacha bakunin yaayyuu nurra du'i. Tanafuyyu ummati Kuba asi achi jireen nisa ufmane miyyeeffachuu danda'a jedha. Nama kulleen tanum jedha.
No, esto no es negocio. Cuba no es negociable. Mientras no exista la constitución de 1900.
Kan dooti isa gammachuu jedha kan ammoo baga hamaa nurra lubbuu dhabee jedheetiin dubbata. Namni bulchiinsi Fidel Castro kan maqaa akka akkaatiin bulchooti addunyaalleen akkanuma. Akkittaanaan koomishineera koomishinii waldaa Afrikaa Eraatsu Mewenchaa jedhutti Fidel Castro maqeeffatan malee. Seena irri deebi'anii seena qajeela barreessuu nam dhibdi. Kaastrooni gaafa Afrikaan hariyaa dhabdi kaanii hariyaa jabdu nama hariyaa Afrikaa tahee jedha Iraatsun.
As you know that Cuba has provided support in the form of medical doctors and has also trained a number of doctors from Africa in Cuba.
Akkuma tinuu beettu Kuubaan qarqaarsisi doktor nu erguun jalqabde. Gaafa sun qofaa miti doktor Afrikaallee Kuubaa keessallee injisuun waan hedduun nu qarqaarte. Gaafi boolaan Afrikaatti baafat kaanillee adabbii jala jiraattullee akka feeti nam qarqaaruu baattullee biyyiti qara abdatanitti hirkatanis gaafa misoomaatiif gaafa bilisummaallee nu qarqaarte jedha. Mootummaan Itoophiyaalleen Kaastiroo Dukaastiroo kanarratti namu waan hedduu jedhe. Muummeen ministeerri Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny. Kaastirooni gaafa Itoophiyaan hariyaa barbaaddet hariyaa jabaa hariyaa nu tahee jechuun dubbata. Pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoomeelleeni gaafi Itoophiyaa fi Soomaaleen walaat sunitti galati Kaastiroon Itoophiyaa tolche waan hedduu tahuu danda'aa jedha. Fidel Castro kun nama waan hedduu keessi dabre fakkeenyaaf akka barkum tokkoof 1959 keessa humnaan mootummaa abbarree gargalcheetiin biyyi bulchuu jalqabe gara barkum tokkoof 1960 keessa irratti ammoo Ameerikaan waan ufi qabeenyuuf yookaan ammoo waan Kuubaatti ergattu ergachuu didde barkum tokkoof 1961 keessa ammoo mootummaan Kuubaa jaban sooshaalistii labsate barkum tokkoof 1962 keessa. Amerikaani waan Kuubaatti dhufa irraa bitachuu didda akkanuma taha barkum tokkoof 1998 keessa hujii irraa bu'ee qophiin teen taratamu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakaton Romo Ibatokovshan Tamataan Shababa Sodana Genyav Jeche Yemani Ra Food Amani Garajabuti Akage Samanijran Jimata Torban Dabre Gabasun Kenyaniada Tama Kanembron Digdamnis Kamisa Torban Dabre Donit Anjabuti Senu Bakaton Nachijran Nufi Manijran Ega Sana As Mal Tujra Bakatot Romo Kesatoko Akaneja Chunjalan Nefipse
Robi je cada akuma betani interview godani afana maratin guche ragutani barresan boda formi hunde ragutani namni dibavi shantamni galchuf namni digdamni mogu yimasana gara asiritti dube namota hayyura qabamani tidabana mani hayyetin danga dibiti baka doni rakoramu sana boda biya dimata sangira namni digdamman dibiti mata qabamansu aka konkolata dangelfaman Sanabota guya ikian je cara guya kamisa imbasin Ethiopia da kan Djibouti viratu deke wantota hafi hamma to kota koy rabute namu dibabi shantan erga motuman Djibouti kan dibute namu ne kunaka tayaran galu motuman Ethiopia dire ni jese namu ne mo dibabi shantan tiyaran ata guya sambata de naman guya sambata tikada namu ne dibabi shantan dire tayara Djibouti ifani namoni kan yato kota kono nanno san kanjiron kan argan namoni kunun ti gara biya lade ma jigani ha sani ko sa turan jama biya sambata ti kada akati ti yollen ken toromo da kan nam teje ti tayaran nan bidani mo kon kola ta dan da fa jimata ba ani o de sanno je uti gra o de sanno ko no de sanno ko kullu da halu makana ti gira namoni dibba de jantan man mo wara ayen ni yaman ayen ni jibuti ti fide ayomin jibuti da mora bakata yen sharri tanna Jibuti ke segera nak ubatan ini ni, akhirnya aku faham ini jualan sup. Baru insan terkemun insan ini ummat orang mau magala kan ke segera boksu kuan teh ummat rachi bata ni terang. Jadi kami jangan itu interview juga ni, bicara orang buat ni akhirnya mau as beri jangan magala ke se beri kayara fida ni dia sampai tinggal ada dari Ethiopia ni. Namun ini zaman mau sangat dua dia agak terjemata dah hilang cukup kola tanam. Jadi berbeza wah. Jadi ani dani wal jiji he akhirnya kasih ti jara biar ti darbun saya jitu.
Dua sahni ti kubatan itu ran sumal jadam.
Loya deh jadam ada itu dua sini magalar raba sahni ti akar bayi nama aja sih sum. Mora ti kota pati jira moran sini jira jiji kan kita danga jibuti ti Somaliland di Somalia jitu. Akhirnya ni no jara biar ti suan dalau pada.
Ega jalqaba IOM soda nagenya yaman ke sasa nafjede tu gara jabuti tisan fide jedama mal targam nar Ethiopia tide bifamun
kun gafi namota bayere gafatani jira wa baye nama ajar su jalanne tulen ode fanno kan kamnu bakaton romoda kan mora bakata yaman jira ni na aloto to kotokon gara jibuti bifani protection ayo kau danno ko lagal tuma kar gatan mora bakata ke saka jira tan ode fanno jiru ibe sunille yero gafan wal masal no iman erga jibuti dufne dal ko ne tigi jira ne gara biyati gara debutani ayon ni sin kupsisa dokuman ko kya ichin sura ta je daneni jollen kan dikki si samani kan bo ani makani lengi rugaru ga ko de fanno arga ti dagishan dictation ke sa wan di dani kala ti san di bisu ngan da me garu ni warani kunanne wana kana kana jollen ra dubata wan baye garana ma yatu di ta dran erga su ko halli kun di di ni inni kun mo wanni fakkarus kan ni mamuni su benda mu wanni du gal la fajiru motum man kun oromo ta kan kebalu didda arbiji sa kallati sa kan didira te fis kana fi yechu da
e jollen kun amma la fa erof qubsi fa mani lo yadde sana amma kan jirre tamantu
conditioning di wan kuma te fi hali sana ci tursi su wan dirre fi amma sina moni jollen ken na moni nanno dirre ta yara ubtan oromo ni ba yen kan ne bolsha qabani fi na moni kun ta dan de man oromo te heddu to arran tana gara riyala de ne jamu kanab namoni baye su karkati dilila gale de musu insani amma su diyan su sagantan kabamet riya sabti o au sambat ti kawo te kanafu wannama walmor mi su mi tiyo te kanafu ni jira ne yitu barbade
kan bakatto to romo yaman rafu de gara jibuti ti fide ka jedam wajirri IOM biyoti lamani wali galani ta u bakatto ni dubbatu IOM Djibouti bilbilen uguma bakatton noromo garabiyarra de sanit de bifamaniru jeden nama bilbila kase gafad
150 they go to Ethiopia they went to Ethiopia 2 days ago
debito ko fi shantami guyala madura Ethiopia tergaman sababi isaa hin beeku. Itti gaafatamtu waajjira IOM isa Jibuutii jirutu waajjira IOM Itoophiyaa jiru waliin dubbatte isaan ergite.
An dhimma kana irratti hojjedhu waa'ee kanaa kan si ibsuu dandeessu Ifraa nama jedhamtu jira. Isheettan si dabarsaa naan jedhe. Ifraan yeroo nagaa na gaafattu nagaa deebiseen dhimman bilbileef ittime. Isheenis dabaree ishee takkaanaa ofsi jette nama biraatti na dabarsite. Maqaansaa Mahammad Ibrahim jedhama. Baqattoonni Oromoo 150 gara biyya irraa dheessanii Itoophiyaatti deebifamuun maaliifii jedheen gaafadheen.
Odeeffannoo kana si mirkaneessuu hin danda'u. Maamudiin kallattiin bilbilii fi inni naannoo sana waan jiru si mirkaneessa.
Naan jedhan bilbila Mahammud nama jedhames naa kennan. Tole jedheen Mahammudiifan bilbile.
Ani naannoo Al-Addeen jira. Waa'ee kana odeeffannoo gahaa hin qabu. Waajjira IOM kan Jibuutiitti bilbiliti gaafadhu.
Waajjira Jibuutiitti bilbili naan jennaan waajjiruma IOM kan Jibuutii jirutu bilbila harka keetii naa kenneen jedheen Mahammudiin. Dheewutu sii kenne jennaan nama Mahammud Ibrahim jedhamuun jedheen isa miti naan jedhetti fufe. Qondaalli qindeensituu waa'ee godaantotaa jirti. Isheetu dhimma isaa beeka. Laaniin jedhamtii naan jedhe. Tole jedheen waajjira waa'ee godaantota addunyaa IOM Jibuutii keessa jirutti an deebi'e. Kutaa jedhame gaafadhe akkas naan jedhan. Qondaaltittiin itti gaafatamtuu ta'an ati gaafatte sababii walga'ii irra jiraniif maal akka barbaadu dhaamsa imeelii erguu dandeessaa? Maqaan ishee Laaniin jedhamaa jechuudhaan imeelii isaanii naa kennan. Ergan imeelii sana fudhadhee barreessee sa'aatii 7 caaluuf jira. Deebiin argadhe hin qabu. Waajjirri waa'ee baqattoota UNHCR kan Yemen keessaa yookiin kan Jibuutii keessaa waa'ee dhimma kanaa beeka. Waajjiroonni haadhoon Janeevaa keessaa hoo baqattoota lubbuu ofii oolfachuuf jecha biyya dhalatan irraa baqatan gara biyya irraa baqatanitti deebisuun immoo seera addunyaa cabsuun ta'u kan itti deebinu ta'a. Har'aaf nagaatti an jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruutti dhiyaataa jirra. Wallee Alii Birraa kana seenaa feereen kanumaan nagaadhaan madhaa. Arraaf nagaatti sagantaa booritti walitti deebina.